Zay.
Saldito.
Baby we ni tam tam, moyo wangu umefanya zam zam, kama karuna kuruma vroom vroom, na kwa mapenzi galo menifanya mpupu.
Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know. Oh baby no 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 no, I really love you when you already know.
Soft, soft, mm. Toto weni sop, sop, mm.
Watoto yangu yiko parara pirera, yiko ready kukubeba.
In this life, the little things that you do keep me going. In this life, your prayers, mama, keep me going. Because of you, no longer bwana mkunaji. Samini bwana mpendaji, mama.
Swear, sitaki hata nani.
Nifunza ukunaji mama.
Mtoto weni dhitima, kani umememe. Nyumani kwangu weni dhitima, kani umememe. Mtoto weni dhitima, kani umememe.
Dhitima, nisha zama kwa mapenzi yo dhitima. Kila kona umenibeba dhitima, nisha zama kwa mapenzi yo dhitima.
Mdoto weni dhitima, kani umememe. Nyumani kwangu weni dhitima, kani umememe.